the shadow of guns and get some lele. Wabulanyenda kujikuwa, chonchuhuli lechi watu chimanja. Madendudo kujikuwa, jena sobola jena kona. Wabulanyenda kujikuwa, chonchuhuli lechi watu chimanja. Madendudo kujikuwa, jena sobola jena kona. Ulusa de wadon zanyoke somulele, jitugwe nazi pulira perere. Nasazewa kukolo la vigele, mugomo na vigele, mugomo na vigele. Kamputame munga zina sukuma, oliwa bangu sakata. Dabe wangu sakata, dabe wangu sukuma, dabe wangu sakata. Kuba ngenda jikuba, wabula ngenda kujikuba. Chonchi uli lechi wato chimanja. Madendudo kujikuba, jena sobola jena kona. Wabula ngenda kujikuba, chonchi uli lechi wato chimanja. Madendudo kujikuba, jena sobola jena kona. Up the beat and raise it so higher. Why them so long then don't get it higher? Mama wabana, bambi tonkubira. Chibala isi msikulila. Wama wa itanze pele za tequila. Nyoku zangu buganga siku sonda. Nyenda kujikuwa, nyenda kujikuwa, nyenda kujikuwa. Mama nyenda kujikuwa, nyenda jizino genda ukulira. Mama nyenda kujikuwa, nyenda jikuwa, nyenda kujikuwa. Wabula nyenda kujikuwa, chonchi uli lechi wato chimanja. Madendudo kujikuwa, jena sobola jena kona. Wabula ngenda kujikuba, chonchi uli lechi wato chimanja. Madendudo kujikuba, jena sobola jena kona.
Joali Kotis.
Ayayaya, don't be so intelligent and so empathy. Everything you do is flamboyance. See me suffer then become so happy. Pula Mr. DJ, kisera cha siro. Haba kumenye ka siro, katumenye ki. Otaka mu siro, naba defo. Atumula veri sila, tira zile siro. Naba paya paya paya, ngabazi na siro. Ngabazi na siro.
Ngabazi na siro.
Wabula ngenda kujikuwa, chonchi uli lechi wato chimanja. Madendudo kujikuwa, jena sobola jena kona. Wabula ngenda kujikuwa, chonchi uli lechi wato chimanja. Madendudo kujikuwa, jena sobola jena kona.